kali na kupenda sana na kupenda sana mimi na kukuloma sita kuwacha hani madai na kupenda sana na kupenda sana hei na kuire hindi kwebga kukuwanza njire hindi kwebga dia Wewale kuchiro mutima goku swerwa Niza kusweka mkuswele na kurunji Abe ingambo obe sasire Esara tusuwase mukama wengoku Tujiro usinje omu makagitu Nyowe niwe tujiro usinje Mimi na kukuro musita kuwachani Madari na kupenda sana Nakupenda sana Mimi nakukulo misita kuwachani Madari Nakupenda sana Nakupenda sana
Yeah Kwa kusisa hobili zoba Nyowe niwe Rukundo ya anjeri aliwe Babe I love you Inza kukwaro mtaone ya chinyoreke Nanda utinji kore ke Nawa nawa luo namba kore ke Babe I love you You are the only one Nekabe ngambo beke Harutweji Hei nukula wahona Nuba hembo moro na mahebe Yeah Babe I love you I love you You are the only one
Mimi na kukulo misita kuwachani Madai na kupenda sana Na kupenda sana Mimi na kukulo misita kuwachani Madai na kupenda sana Na kupenda sana
Job, you call out my baby, listen, just bring it to me, baby, let me fill up your love, yeah, whoa, whoa. Now I need, baby, I'll call it a whoa, I'm a rubber, I can't decide, me and you, baby, just to bring up your love for me, whoa, yeah, yeah.
Chani, madali, na kupenda sana